radio mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu kiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ikiganiro agasaro ka buraga cy'uyu munsi n'ikiganiro nkuye abantu bose bagira umutima w'urukundo urukundo ruhebuje urukundo rwo kurera abana b'impfubyi mukabarera mukabakuza baravuga ngo yamagara atewe hejuru buri wese asamaye ariko muri iki kiganiro murumva ingero z'abatitaye kuba bari bwabo ahubwo bakaramira ibibondo abo babyeyi abariho n'abatakiriho icyubahiro ni cyanyu amajwi y'abana mwareze ntiyuzuye amaganya yuje neza
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
nkuko nabibasezeranije iki ni ikiganiro mparira ahanini abana b'impfubyi bashaka ababyeyi impfubyi zidasanzwe Stanislas Kanyinzira nta muntu agira bavukana zi ukiriho abamureze bamubwiye kuba muturaguye ku Kamonyi mu nkoto za Kinyambi ari mu karere ka Nyarugenge akagari kamunanira ya kabiri umudugudu wa Kanyange
ndigushakisha umuryango twaburanye 94 natoraguwe n'umumama umumana waza gupfa niba ndetse niwanyibije umusore n'agakiriho ariko nta muntu n'umwe ngira tuvukana cyangwa se ngo tube tuvindimwe nta nubwo nzi ngo mvuka ahangaha gusa nzi ko baturaguye ku Kamonyi
baguturaguye ku Kamonyi ufite imyaka ingahe
ni umwaka umwe
uwo mumama wakureze yitwaga nde
Kagamuka Mudenge Perpetua
Mukamudenge Perpetua agutura ku Kamonyi arakurera yigeze akubwira umaze gukura uburyo yagutoyemo nuko yagusanze
umwana we niwe wantoye aramukikiriza basanze nyine ndahantu mu mirambo mu nkoto ishyamba rya byo mu nkoto
yego
ngo mwicara ku bibero mwicaye ku bibero aravuga ati ngo twasiga umwana mu mirambo reka tumujyane tujye kumurera nuko banjyanye bangizayo umukecuru aramfata arambira aranyutsa rumba nari akana gatoya gusa amateka yanjye mbwira ko bantoraguye aho ngaho ajya gupfa niko yambwiye
yitaba Imana yagusize ufite imyaka ingahe
yansize mfite imyaka 15
kuva icyo gihe hari undi muntu w'umuryango wakwitayeho kugira ngo agufashe gukomeza kugimbuka ube umusore n'umugabo
hari uwamfashije ariko ubuzima ntizakomeza kumera neza biba ngombwa ko nanjye nshyiraho akanjye njya kwirera
byakugendekeye bite warabishoboye washoboye kurwanya ubona urakomeye ugira imbaraga n'umuhate ubungubu hari icyo ubigejejeho
umunsi wa none ko biri ntabwo natega amaboko ngo nsabe ariko nta kintu nagira gifatika cyane ariko uko biri kose ubuzima buri kuza urumva ndacyari umusore ndacyari gushakisha
ubu nta so wanyu nta nyoko wanyu nta nyokorome nta mubyara wawe nta muntu uzi
nta n'umwe
uranyemerera Kanyinzira tugiye gukora ikintu kimeze nk'umukoro kugira ngo ngufashe mfashe nabumva ijwi rya Amerika turebe uko twamenya abantu baba barimo ababyeyi bawe cyangwa byibuze umubyeyi wawe umwe ariwe mama wawe uko byagenda kose yitabye Imana muri kumwe mama wawe mwari kumwe aguhetse unyemerere wihangane dukore urwo rugendo hamwe nagira ngo wongere unyibutse ubibutse nabumva ijwi rya Amerika uko umubyeyi wawe yenyakwigendera Mukamudenge utwibutse uko yakubwiye aho bagutoye
bantoye mu nkoto za Kinyambi gusa akantu nibuka yambwiye ko bajya gambaza izina ryanjye nkavuga ko nitwa Njinjiri
Njinjiri
niko kantu nibuka yambwiye gombazaga amazina yanjye kuba ngo nitwa Njinjiri mungoto za kinyambi niho bantoraguye icyo gihe mu 1994 naho bari guhunga
muri imyaka ishize 27 hagiye habaho ibihe byo kwibuka mu kwezi kwa kane hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi ibyo bihe waba warigeze ujya kureba aho bibukira abaguye aho ngaho mu nkoto za kinyambi
ntago nigeze njyayo kuko niyo mbitekereje ibyo bintu mba numva muri njye ntameze neza mba numva nashaka no kubyumva bitewe n'ubuzima mwaranyuzemo numva hari ahantu bimora cyane
birumvikana hari imisozi byibuze ibiri cyangwa itatu wampa izengurutse ako karere ku muhoto za kinyambi
imisozi hazengurutse hari ubwo nyine ni ukuvana kuri Nyabarongo ujyayo hakurya aho hakurya ubwo ni muri Musambira
ibyo byose ndabikubaza kugira ngo umuntu wese waba utwumva waba wararokotse akaruhukokera aho mu nkoto za kinyambi umuntu waba warahahungiye akahungana n'abandi harimo umubyeyi uhetse umwana yenda wariraga bakamuhoza bamwita bati ihorere njinjiri uwo yaba ari wowe wakumva icyo gihe yakumenya no kugira ngo tugerageze gushakira hamwe tubwira abumva ijwi rya Amerika badufashe kuguhoza no kugushakira umuntu wawe ntihabura yenda umwe waba wararokokiye aho ngaho nawe wakwibuka ati nabonye umubyeyi uhetse umwana uwo mwana wakubonye mu mirambo akagukikira akagukunda akavuga ati umwana simusiga uwo mwana ariho
uwo nguwo ntawuriho yapfuye mbere y'umukecuru
birumvikana ko nta muntu n'umwe usigaranye wo kugira ngo aguhe amakuru
uhari ni uwundi wasigaye nyuma yaho wasigaye unyitaho nyuma ariko nawe we ntabwo navuga ko atabizi neza ariko hari ibyo aziho bike
ubu se wamfasha ukampa telefone ye nkazamwihamagarira
telefone nta kibazo
uwo Kanyenzira yaturangiraga yitwa Erika Uwimana umubyeyi watoye Kanyenzira yaramubereye nyina wabo niba warabuze umwana mu mwaka w'1994 umwana wari wahaye irindazi ngo rimuramire yari afite irindazi mu ntoki igihe ahura n'uwo mubyeyi umwana wari wasubitse isume y'urunombe umwana mwaburaniye mu nkoto za kinyambi umwana wari ufite akazi n'akakabyiniriro ka njinjiri igana agasaro kabura gakuzwe bya Amerika uwo mwana n'uwawe mu kuzuza amakuru ku mateka ya Kanyenzira navuganye na Cyubahiro Jean Pierre washakanye na Erika Uwimana ari mu bareze Kanyenzira atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye umudugudu wa Nyaruhira mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda
umwaka w'1994 ubwo impunzi za abantu benshi basohokaga mu mujyi wa Kigali abari bawukuyemo muri icyo gihe nyina wabo w'umugore wanjye mu masano y'umuryango ni mabukwe nawe yari arimo yaratuye muri uwo mujyi awusohokamo ntabwo byari byoroshye rero kugenda n'amaguru kugenda n'imodoka nk'uko abantu batari bazifite no gutega ntibyari byoroshye yasohotse muri uwo mujyi wa Kigali agenda n'amaguru amakuru we ubwe yatuhaye yatubwiye ko yaje kugera aho bita mu nkoto uba wambutse Nyabarongo gatoya ukarenga aho bita ku Ruyenzi ukarenga aho bita Bishenyi ukarenga aho bita mu Nzoze ukagera aho bita mu nkoto bahageze bananiwe aricara mu gihe rero yari yicaye yaje kubona umwana w'umuhungu wari wahatataye kuko hari mu gihe cy'intambara hari hariho amasasu ariko impunzi zajyaga zitambika zigenda zimuka zashobora kugenda zitatsibitewe n'impamvu baje gusanga rero bahataye umwana w'umuhungu utari uzwi amazina ari umwana w'amenyo abiri icyo gihe rero uwo mwana uko uwo mubyeyi yitwa Leya yatanze amakuru yaduhaga natwe abantu bari bari muri karitsiye yavukagamo batubwiye ko yagiye kubona akabona umwana w'umuhungu ndetse ngo yibwira ibyo kumusiga ariko umutima ntiwamwemerera aramutwara kuko nta wundi yabonaga kujyana amuheka mu mugongo aramuzana amugeza mu muryango yavukagamo muri uwo mwaka rero yahise apfa reya amusigira nyina nyina yitwaga mukamugenge kuretetwa ubwo rero kuretetwa niwe wasigaye amurera nawe hakize imyaka itandatu apfuye byaje kuba ngombwa rero ko uwo mwana asigarana uw'imana urita uw'imana urita rero n'imakani twashakanye rero 2008 ndumva ntawamenye imyaka uriya mwana yari afite ariko ku rugero rufatika ni uko uwo mwana yari afite agenga biri mu kanwa yari azi kuvuga iyo wamubazaga uti witwa nde yarakubwiraga ngo ngingi ngingi ntiyanavuga ngo nitwa ngingi wamubaza utese iwanyu hari iki ugiye gushishuza kugira ngo umuntu arebe ko yatanga amakuru akabona umuryango akakubwira ngo
ni ukuvuga ko uriya mwana yatawe aho mu nkoto za Kinyambi n'abari bahakambitse bagahunga cyangwa se n'abahaguye aharokokera
uko yatwaga amakuru reya bigaragara ko ashobora kuba byose birashoboka kuko birashoboka ko yahatawe n'impunzi zishobora kuba zarirukanywe vuba vuba n'intambara n'amasasu cyangwa se bigashoboka ko bamwe mu bari batambika aho ngaho hari harimo abahaguye ahari uwo mwana akahasize ari muzima birashoboka byose kuko ku bantu bari mu rwanda icyo byarashoboka ko mu nkambi zimwe na zimwe zimuka buri kanya abantu bamwe bashoboraga kuhagwa bitewe n'uko urugamba rwabasanze cyangwa se bakagenda bakanabisha bagasiga ibintu byinshi n'abantu bakahasigara n'abana n'amatungo bikahasigara uwo mwana rero ashobora kuba ari ubwo buryo yahasigaye kuko rero yatubwiye ko ari nawe mwana wari wahatakaye wenyine kuko yari yabonye n'undi mwana w'umukobwa ariko kubera umunaniro yari afite ntashobore kubikora byose ubwo rero ni ubwo buryo kanyengera wiswe kanyengera n'umuryango yaza asanga ni ubwo buryo kanyengera yahasigaye byose birashoboka
kurera umwana mwatoye mukamukuza mukamukunda akababera umwana mukamubera ababyeyi n'abavandimwe iyo urebye kanyengera ubona ari iki gikomeye yifuza mu buzima adafite
ibyifuzo bye ni ibyo ajya aganira kuri sinye ibyo kumubabaza cyane mu buzima ni uko ari batazi nko mu gihe kimwe ntibibe ku mwaka hari nko muri 2009 cyangwa se 2008 wenda gushyira nibwo yagaragaje amarangamutima ye yuko yashaka kumenya neza ihumure ndetse njyewe ubwanjye tugana byaje kuba ko nshakisha ubundi buryo bw'uko twareba ko yabona umuryango ariko ntibyemera ndibuka ko urwandiko rumwe nanditse n'umunyamabanga nshingwabikorwa yandikira urukiko ngo turebe ko yagira uburenganzira mu muryango yaje asanga yanyandikiye avuga ngo ntitwamenya niba uwo mwana ari imfubyi cyangwa atari yo icyo kizina cyo yatoraga ibyo na byo byaramukomerekaga kumva iryo jambo ko yatoraga ibyo yifuza mu buzima mu bigaragara ni ukuba yamenya neza inkomoko ye y'amaraso atari inkomoko y'aho abarizwa
nk'ubuntu ukomoka muri ako gace nta mateka yaho mu nkoto za Kinyambi waba uzi ntayo wumvise yadufasha mu gushakisha no gufasha bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya kuba yenda hagira uwavuga ati uyu mwana n'uwanjye wasigaye hariya mu nkoto za Kinyambi hari amakuru yaho waba waragerageje kwegeranya muri iyi myaka yose ishize
ahangaha nko ku mezi atandatu ashize nibwo nabonye agafoto k'umubyeyi umwe kuri watsapu witwa Nyanza Jacqueline watangaga amakuru y'umwana yabuze 94 akavuga ko ari umwana w'umuhungu yatanga ibimenyetso bimwe na bimwe ugasanga bishoboka ko umuhungu abifite yavugaga nk'inkovu yari afite mu gihorihori ariko yakaga afite inkovu yari inkovu y'amaraso ngewe tuvugana ntabwo iyo nkovu nayitaye kuko igihe cyo muri 1994 nari umwana w'imyaka 15 cyane ko yakiseumuntu yabyitaho ariko aho abivugiye mbajije uwo muhungu amubwira ko ako gakovu agafite ariko sinigeze nkabona kiza kuko nyampura aho yavugaga ko uwo mwana yari afite inkovu ifite n'amaraso ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo ni we muntu wabona agaragaje ko akeka ko uwo mwana yaba yari abatwara agerageje kumubaza yinjiye mu nzira nyinshi iby'uko yatoraga mu nkoko za Kinyambi kandi wavuga ko yari yarahungiye aho bita Kicukiro aho impunzi zimwe z'abatutsi barokotse jenoside za Ruguru atubwira ko yari ahetswe na nyina wabo kandi nyambura ubwo atabavuka mu ngozi waje gukeka ko ahari uwo mwana wari umuhetse nyina wabo yaba yarerekeye mu bice by'iwabo bamaze gutandukana noneho yagira iwabo wendaga ko n'uwo mukobwa cyangwa se uwo wari umuhetse ndumva hari yitaroranse niba nsingeshe bavuga ko nawe batamenyereye ubwo rero turabasha kubihutira ngo niba koko uwo mwana ari uwabo cyangwa atari uwabo icyo igikuru ni uko atapfuye kubona ariko icyo ni cyo kintu kidushimisha kurutaho ariko ubundi amakuru dufite yaba aruta ayandi yose twagiye tugira amafoto twatanze yavuze y'iseri akabura umuryango ayo niyo makuru niza yashoboraga kuba yagira uko afata kuruta andi yose ariko nayo nta bimenyetso bifatika kiuuyungo tutagenera
uwo mudamu uvuga ko ashobora kuba ari umwana we muravugana mugirana ibiganiro byo kugira ngo murebere hamwe uko mwamenya niba ari we koko
uretse kuba naba narabonye itangazo yishyize mu muryango umwe bita kuri ibyo bintu birimo kw'izina ubundi akavugana na Kanyungira ariko ugerageza gushaka kukinjiramo cyane n'umukobwa we urwanjye ruhande tuvugane ntabwo njye ubwanjye turavugana ahubwo yavuganye na Kanyungira ariko amafoto barayanyeretse n'amafoto barayanyoherereje n'amafoto y'umuryango uriho n'amakuru amwe n'amwe y'imibare ariko ko Kanyungira urumva amaze kuba umusore nubwo ntamenye imyaka afite ariko urumva ko nawe n'atanafite amezi cyangwa se umwaka n'ikindi gice gifite amenyo abiri ubu amaze kuba umusore w'imyaka irenga 20 n'indi myinshi urumva n'ubu se uyu munsi wa none arabyikurikiranira cyakora uwo mukobwa umubyeyi nyambura we yaraduhamagaye ariko avugana na madamu nk'uko namwe mwabanje kuba ari we muvugana kumuha amakuru ariko hagataho numva amakuru nabaha ni amakuru y'uko nanjye nanganaga muri iyo myaka umuntu w'imyaka 15 atandukanye n'imyaka 20 nari umwana
Cyubahiro Jean Pierre ndagushimye cyane kubafasha akanya kugira ngo usangize agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika amakuru ya Stanislas Kanyungira ndizera yuko azabona umuryango we bidatinze kubera abantu benshi bari bwumve y'amakuru utanze ugire umunsi mwiza Cyubahiro
yego murakoze cyane kandi namwe mugire umunsi mwiza
agasaro kaburaga
undi mwana wakuze atagira ababyeyi ni Jean Marie Shumbushu atuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kayenzi umudugudu wa Cugaro yavutse mwaka w'1992 afite imyaka 2 yahunganye n'ababyeyi agiye mu Kavu ageze ku myaka 4 yaburanye n'ababyeyi akirwa mu kigo cy'imfubyi yari afite mukuru we ushobora kuba yarajyanywe mu Buhinde dore inkuru ya Shumbushu
inkuru njye kubabwira nanjye umubyeyi wandeze niwe wayimbwiye nanjye icyo gihe nari nyiri umwana mbimenye vuba ubwo muri 2011 nicyo gihe namenye ko nababyeyi nari mfite
umubyeyi wakureze niho yakubwiye uwo uri we
ubundi
yakubwiye ngo iki
yarambwiye ko yandeze ko yamvanye mu nkambi yanuza yari ya Bukavu abaga inkambi ebyiri nandu ya Nyangezi Nyangezi ya kabiri niyo afatiye ari umukecuru nyine mama w'umubyeyi wamfashe wandeze niwe wanyadabye umubyeyi yitwaga Nyirabakungu Margarita cyangwa Irigarita then amereza umubyeyi wandeze n'ubu ngubu tukiri kumwe.
None se mama wawe we yitwaga nde? Yakubwiye amazina ye?
Mama wanjye ntago yambwiye amazina ye. Ntago yambwiye amazina ye. Na papa wanjye nawe ni uko nguko. Papa we ubanza asiga mu Rwanda.
Wavutse 1992. Muri 1994 ababyeyi bawe barahunga. Sinzi niba barahunze bose cyangwa harahunze umwe. Hari icyo wamenye waba waramye nimba warajyanye n'ababyeyi bawe bombi cyangwa warajyanye n'umwe uwo mugira neza uwo mugira banga wakureze yigeza kubwira aho ababyeyi bawe babaherereye
umubyeyi wandeze nawe mama we ni wamumaye mama w'umubyeyi wandeze niwafashe mu nkambi ya Nyangezi ya kabiri kuno bamubwiye na bamubwiye ko bamfashe kuri mama wanjye uwa mama wanjye yarafite ikibazo cy'uburwayi nawe nambaragara ati ubwo bajyana mukuru wanjye nanjye uwo mubyeyi witwa Nyirabakungu Irigarita nanjye aramfata ambereza umwana arambira
mukuru wawe we yagiye hehe
bamubwiye ko yagiye mu Buhinde
yagiye mu Buhinde yitwaga nde
angare na makuru twafite na bituje
none se ninde wakubwiye ko yagiye mu Buhinde
umuntu wambwiye ko yagiye mu Buhinde ni umubyeyi nyine wandeze na baramubwiye ko ashobora ko yagiye mu Buhinde bagira neza baramufashe bamujyana mu Buhinde
ariko ntazi ni yaguhaye ntabwo uzi uko yitwaga
ntazi na wamare usambye wenda ngo kubera ko bandikaga abantu wenda mushaka kudufasha mukaturebera ko bigeze ari imyirondoro bafashe
bakujyana mu kigo cy'imfubyi Kibukavu ntazi na batanze iri zina rya shumbusho ryavuye hehe n'indi wari guhaye
umubyeyi yitwaga Nyirabakungu Irigarita niwe wambwiye ko njye nitwaga Shumbusho Jamari
ababyeyi bawe bakubyaye nibo baguhaye iryo zina rya Shumbusho Jean Marie
yego
bakaba bose se bombi baritabye Imana bari muri Congo cyangwa papa wawe yasigaye mu Rwanda mama wawe abari ujya muri Congo
kuntu nge amakuru mfite
yego
kumva mu nkambi ya Nyangezi nawe ndi kumwe na mama gusa papa we ntabwo tuzi yasiga nimba asiga mu Rwanda
bivuge ko mama wawe yabahunganye mwembi muri babiri we na mukuru wawe
yego
wari muto yabirumvikana hari ugeza kubwira imyaka mukuru wawe yari afite icyo gihe
oya ni imyaka yanjye ni estimation nago ari iri precise
nta hantu handitse iri nu barakurebye gusa baragereranye
yego
none se uwo mubyeyi muhamagari mu izina rye Nyirabakungu yigeze ndavuga umubyeyi wakureze muganira umaze guca akenge nta nibwo wigeze wumva agira icyo avuga ku hantu ushobora kuba ukomoka mu Rwanda
kubera ko bafate mu nkambi ya Nyangezi kubera ko dushobora kuba twaturukira mu hafi ya Bukavu bira bice bya hafi ya Bukavu gusa nawe na precision afite ariko ari kumva ko ari bira bice kubera ko twahungiye ari
nta bandi baturutse kure bari izo za Nyangezi
birashoboka gusa na umubyeyi wande turi kumwe niwe wampaye igitekerezo ati gira kuraje ushakisha ababyeyi yambwiye ati nimumucyane amakuru na mwavugana nta kibazo
ushobora kumumpa tukavugana nduva hari byinshi yasobanurira uwo mubyeyi wareze Shumbusho n'ubu bakaba bakibana n'ubwo bwose Shumbusho ari Nyamataho yagiye gushaka kazi uwo mubyeyi ari Kigali yitwa Nagize Maria Rosette n'umukobwa wa Nyirabazungu Margarita Hildegard naramushatse ndamubona ngira ngo nuzuze amakuru yamfasha gushaka inkomoko ya Shumbusho
kabura gakaboneke shaka zeka yikumigiru nigirwuzure
ni Venuste Nshimimana muvugana
ego
ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika nkuri ikiganiro kitwa Gasaro Kaburaga
ego
nagira ngo mbanze ngushime nk'umubyeyi wareze umwana witwa Shumbusho Jean Marie niwe wampaye nimero yanyu
ego
ambwira ineza mwamugiriye ku mwamukujije ubu yabaye umugabo afite abana rubatse ariko akomeje kwibaza aho akomoka nyirizina yambwiye ku mwamubwiye amakuru yose akeneye kumenya nk'umwana nabyo mbibashimire hari ababyeyi bamwe batabikora mwagize neza kumubwira uwariwe nuko mwashoboye kumubona kugira ngo mumurebe nari mpamagaye ngira ngo mbabaze niba mwamfasha ku tubazo tumwe ntashoboye gusobanukirwa cyangwa se ngifiteho amatsiko uriya mwana mwigeze mumenya ahantu ashobora kuba akomoka mu Rwanda
oya ntabwo nabimenye kuko umuntu amufashe imamu Mtara
yego
bari mu nkambi y'Inyangezi hanyuma ambwira ko yamukuye twaruje bavuye Bukavu za bashaka abantu bafata abana bakabarira mu muryango bandika mama rero amazina ye bagenda bazana abo bana ngo bari abana babiri ari Shumbusho Jean Marie ari we mwana yamwe nareze hari ngo na mukuru wewe ngo bamujyanye niba ari mu Buhinde abamujyanye ntabwo tubazi ngo babakwe muri SOS Bukavu ngo cyifuzi Bukavu niho abo bakuru baruje baje basuruka baza nyina aho ngaho Inyangezi akari gushaka abantu bafata abana nuko twabimenye bamukwe mu kigo cy'Ibukavu cy'imfuzi bamujyana mu nkambi ya Nyangezi ya kabiri uwo mubyeyi manje nyabakuru Margarita cyangwa Hildegarda niwe wamwakiriye noneho nge kuba bari bari mu nzuge nabaga muri Congo n'ubundi abona uyu mwana reka mujyane nge kumurira mbese kubera ko bari bari kugenda bahunga agiye na y'ibigano ari we narashatse muri Congo nibwo rero najyana ku mwana mujyana yamurera kugeza n'ubwo twagarutse mu Rwanda nitegeje mu Rwanda noneho nagiye kuzabamenya ahasiroga ntabwo tuhazi nta makuru na gato yandikiye uko ari kumwe n'uko bari abana babiri ngo bari abahungu babiri umwe akaba ariwe najyanye undi akaba ariwe ngo niba ari mu Buhinde yagiye ntabwo tuzi neza aho yagiye akabukumvisha amakuru atatuyobe ni mu Buhinde
izina rye ntabwo murizi
kuri ntabwo tuzi ariko uwo agiye ni umukuru w'umukuru wota nishimishije amazi
ntabwo ubigize ukekeranya ngo uvuge uti uyu mwana ashobora kuba yenda akomoka i Kamembe ashobora kuba akomoka si Butare ashobora kuba akomoka
oya njye akiza kubera ko ari umwana mutoya naramubaza ese Jamari iwanyu wavuye he wabwambwira i Butare wabwambwira cyangwa ntabwo ibyari rero sinwa nisiga ngo mwese Butare agahinda abonye kubaza wenda akambwira cyangwa akambwira Butare umbwira mbese ndimenye byari kumbwira byari ndavuga nuko namureze
biraruhije no kumenya imyaka ye yari afite ese ubundi umufata wabonaga yari afite nk'imyaka ingahe
ndega nkasanga icyo gihe yabaye ntiwabuze gutsinda kabiri kuko ndetse wabonaga nakitse nitsinda kabiri nageranye n'abandi bana bari aho ngaho nkabona ari nk'itsinda kabiri
urumva umwana y'imyaka itatu yashoboraga kuvuga utugambo duke wamubaza ahakomoka akakubwira Butare
ntabwo yakundaga kuvuga uyu mwambwiraga tugire mu Rwanda kandi ati woyewe yatse mu Rwanda amasasi
ari Butare ari na Cyangugu izina ryamuzagamo kenshi iwamubazaga ni irihe muri ayo nongere ngushimire kuba uhaye kano kanya ijwi rya Amerika naguterefonye nta guteguje ari kuranyakira ndabigushimiye
Agasaro Kaburaga
nabibabwiye tugitangira ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira hanini abana bakuze badafite ababyeyi bombi cyangwa se umwe muri bo bahora n'intimba yo kutamenya aho bavuka uwitwa Jean-Claude Chishibange atuye i Kigali ariko yakuriye i Nyamagabe yavukiye muri Zaire mu mujyi wa Bukavu ariko arererwa mu Rwanda magingo ayafite imyaka 32 buri munsi abashaka gusubira ku ivuko kimwe n'abandi benshi banyura ku ijwi rya Amerika i Kigali yari afite ubutumwa ashaka kugeza ku gasaro kaburaga
na mahoro nabashakiraga namaze kubona ko hari igikorwa mujya mukora cyo guhuza abantu na famiye yabo bamwe baba baragiye bakotera bakaburana nanjye naje kugira ikibazo cyo kuba tuvuka muri Congo data ni umukongomani mama ni umunyarwanda noneho mama nyuma yuko data yapfuye yatuzanye mu Rwanda ubwo dukurira mu Rwanda ubuzima bwacu bwose ntabwo tugeze tuhamenya nawe twamubaza akatubwira ko atahibuka nicyo cyari cyatumye mbahamagara mboherereje ubutumwa nifuza ko nkuko nabonye mubikorera abandi nanjye ko ari ibishoboka mwafashe mukankorera ubuvugizi noneho nkabasha kubona ababyeyi banjye
none se mama wawe muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
mama we turi kumwe mu Rwanda ariko atubwira ko nta kintu cyaho yibuka gusa nta nuko tubwira ngo hari muri aka gace hari ahanaha mbese natwe ni ukumva ngo utwo duce gusa nta bundi buryo ki tubasha kuba twamenya ngo ni he
kumbwiye ko papa wawe yitabye Imana urashaka umuryango we wasigaye
kugira ngo nanjye menye iwacu ku ivuko nyirizina kuko turi mu Rwanda turi babiri njye na mushiki wanjye
none mu byo mama wawe yakubwiye ko mukomoka mu kahe gace ka Zaire
yambwiye ko ari mu bwoko bwa mu bwami bwa Ngweshi ariko noneho agace twari bari batuyemo akaba ari muri Kadutu mu gakarite ka Mudaka hafi y'isoko ngo iyo waba uri ku isoko rya Mudaka warebaga epfo ahantu bari batuye ngo ukaba wabasha kubona inzu aho ngaho n'ayo makuru dufite
Jean Claude utuye hehe mu Rwanda
mu Rwanda ngiye ubu mbi Kigali ariko aho twakuriye kwa mama kwivuko ni mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongoro
ndimo ndakumva ndimo ndashaka kugufasha uvuze Kadutu uvuga Ngweshe uvuga Mudaka ndahareba ndahabona wari wagira Bukavu
uya ntabwo ndahagiranye ntabwo ndigira mbasha kuva mu Rwanda hombe natorekezayo
ufite imyaka 30 ningahe ubungubu
n'ibiri
imyaka 32 uri umugabo ushobora kuzashaka impapuro ziguhesha uburenganzira bwo kwinjira
ndazifite izo narazishatse izo narazishatse ubuterese pasi
ufite iyo rese pasi rero ukazamuka ukanyura ku mupaka wa Rusizi nta minota 30 ihari noneho nugera Kadutu uzamuka usa n'ugana za Nyangezi uzabona aho isoko riri uzahagarara aho ngaho ubaze uti mbese hari umuntu witwa kanaka na kanaka mama wawe nta yandi makuru yaguhaye y'umuntu ushobora kumva indi mwe na papa wawe
oya ntayo we gutambira ko nyuma yuko mu gupfa ko ha data nta kundi kongera kwerekezayo kuko nta buzima yari afite ntawe ari kumufasha muri abo bandi ba famiye babaga bigereye mu byabo noneho afata icyemezo cyo kuvuga ngo reka ajye kwivuka kuko ariho azabasha kubona uko aturereza
ni ukuvuga yuko ikintu usigaranye ni izina rya so kubuze ko yitwa Masumbuko Gaston
nicyo kintu cyonyine usigaranye nta kindi no kuba numva ngo sogokuru yitwa Daniela gutabara gusa hanyuma nyogokuru akitwa mba ntayemo mwibagirwamo gatoya
yitwa Mukandori reka mukwibutse
yitwa Mukandori
Mariana
ubwo na mbese Mariana ni mbese ni ibyo ngibyo ni nari makuru gusa nse nta yandi nkaba ndi kumwe na mushiki wanjye rero nawe uri mu Rwanda niwe mukuru nawe yarashatse nawe urumva arahangayitse ariko yabatse kubera ko ari wowe mugabo gerageza basi urebe ko hari ikintu wakora turebe ko twamenya kwivuza.
Ndahamya yuko abumva ijwi ry'Amerika yumvikanira cyane kuri FM ku maradiyo yo ahitisha ibiganiro byacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batuye Bukavu, batuye Kadutu, baturiye Mudaka, nibumva kino kiganiro bakaba bibuka umubyeyi Mukandori Mariana, bakaba bibuka Hera Gutabara, ndetse bakaba nibuka Masumbuko Gaston umwana we Kishibanje ufite n'izina bimeze nk'ibyo mu muryango w'abashi. Abashi rero baturiye aho ngaho bazakumenya, bazamenya yuko umwana wabo ubwo bazatubwira, hanyuma tube twaguhuza nabo. Hari ikindi wumva ushaka kuvuga? Usigaranye amasegonda 30, hari ikindi wumva utambwiye?
Icyo numva njye nakongeraho ni ugushimira Ijwi ry'Amerika byimazeyo kuko akazi rikora karenza ko twe twakabaye twumva nk'abana b'abantu, ndetse ni ukurishimira no gusabira umugisha abanyamakuru bayo kuko akazi mukora rwose n'ubwitange Imana igibaho umugisha.
Urakoze cyane, ndagushimiye. Nawe ukomere, amasengesho yawe Imana iyumve.
Yego, murakoze.
Abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo baravuka, bakura ba mama babo bakababwira uwababyaye. Iyo batamubonye kandi ariho bibaza impamvu bavukiye kugirwaho impaka aho gukundwa bisesuye. Nadine Ingabire atuye Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, yatubwiye ko amaze igihe, amaze imyaka ashaka kuvugana n'Ijwi ry'Amerika.
Nshimiyimana ko mubaye mumpamagaye, maze igihe kinini cyane hafi imyaka 43 bashakisha narababuze ngo mumfashe.
Imyaka 43 ushaka Ijwi ry'Amerika uraribuze? Wadushakiraga iki se mukobwa?
Ndagira ngo nange mumfashe gushaka Agasaro kanjye nabuze.
Ako Gasaro kawe ni kitwa nde n'akahe?
Agasaro kanjye rero gafite ibintu byinshi nabimenye nanjye Jenoside imaze kuba mvuye abavandimwe n'ababyeyi.
Yego.
Nyuma ya Jenoside rero bambwira ko mfite papa, bambwira n'izina rimwe simuzi, bambaye izina ryitwa Bweneragusta.
Bakubwiye ko yakoraga iki?
Bambwiye ko ngo yakoraga muri Bensel imbere ya Jenoside, hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'Abafaransa, urumva ntabwo ari mama ko banjyaye hanze.
Yego.
Hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri Ecole Berger i Kigali mbere ya Jenoside, ariko yitwaga Alice, bari basubiye ku Gitega. Hanyuma Jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi, hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize nuko yapfuye, yaje kutumbwira ngo bashobora kuza barapfuye i Burundi bakaba bajujuririye muri Canada cyangwa mu Bufaransa, kunabo ntabwo abizi. Nimasubiyeyo banyereka ahantu bari basuye, usanga barahagurishije n'umudokteri n'umuntu ushobora kuvuga izina rye kubera umutekano, hanyuma amakuru ntibashe kumenya n'arwaye gusa.
None se uwo waguze aho bari batuye ntiyashoboye kuguha amazina yose ya papa wawe?
Ntabwo nabashije kubonana nawe. Ni umuntu mukuru ntabasha kugeraho. Abantu nagezeho nageraga yo ngasanga yagiye ku kazi buri gihe buri gihe, nyuma baza kumbwira ngo baguze kuri procuration. Mubonye rimwe arambwira ngo ntabwo yibuka ahantu dukeneye zishize, ngo yayihaguze kera niba ni muri 2009.
None se mama wawe, papa wawe ntawe ufite na mama wawe ntawe ufite?
Yego, ariko mama yacu muri Jenoside nakundaga kumubaza maze kubimenya, aho kugira ngo irakabira gusa.
Ntabwo yashoboye gutobora ngo akubwire izina rya papa wakubyaye?
Naramubazaga akamera nk'ugize Tom. Jenoside ibaye rero arapfanye ruho imyobero ikemura.
Iyi myaka yose irashize ari 27, ubuze mama wawe ariko ushakisha na papa wawe waramubuze? Nta wundi muntu mu baturanyi wigeze akubwira ati papa wawe ndamuzi ndabona musa ngo agufashe akurangire?
Oya, ntabwo nabashije kumenya abaturanyi kuko ngo naravutse turahima tujya gutura ahandi hantu. Ubwo rero natangiye kubimenya ndi mukuru ntazi abaturanyi babo, ngiye kuhabaza nyine nibwo nasanze ngo barahagurishije. Nyuma ya Jenoside urebye nibwo nabashije kusa n'uhumuka maze gukira ibintu bijyanye na korona ntangira kujya kubaza, ariko ntabwo bambwiye.
Wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye izina ry'uwo nakwita Mukaso wakoraga muri ambasade y'Abafaransa?
Nawe bambwiye izina rimwe ngo yitwaga Veneranda, ariko irindi ntabwo mbizi. Urumva ngo ikindi nabasha kumenya rwose ni ubwenegihugu bw'Uburundi.
Umugore yitwaga Veneranda n'umugabo yitwa Veneran,
ariko amazina yabo yandi ntabwo ngo kubabaza ku gitega hari hafi n'umuryango hafi ngo nawe
uwo mwana wakubwiye ko ashobora kuba yariganye n'umwana wabo cyangwa se barakinanye cyangwa se yari amuzi uwo mwana wabo Alisa, wakubwiye amakuru ye nta kindi yakurengerejeho cyari gutuma ushobora kumenya izina rindi rya papa wawe?
Oya, n'umuntu nawe wavukaga i Burundi bari baturanye, hanyuma aza gupfa. Nyuma ya Jenoside rero ngiye kumubwira kugira ngo maze amakuru neza kumva kugira ngo nanabyandike nibura bikuzure inzima, nsanga yarapfuye yarapfuye aho ngaho ku Gitega yari hafi n'umurenge aho uri.
Nadine, kuba ushaka papa wawe ukabwirwa ko ashobora kuba ari mu Bufaransa cyangwa se ari muri Canada, ni ibihugu bigendwa bigerwaho, nta muntu utuye muri ibyo bihugu byombi wigeza kugirira impuhwe ngo agufashe ngo akubwire ati nzi aho bari?
Oya, n'abatuziranye ku buryo nabasaba, kandi noneho nta n'abantu nzi ngo mbe nagiye ndakomba cyane. Kimwe nagerageje, nari nagiye kuri Gesiteri barambwira ngo ibintu byo muri imbere ya Jenoside ntabwo babimenye, cyangwa nta n'umuntu hakoze imbere ya Jenoside. Hanyuma ndavuga se nani ndabigira, kandi ikindi gituma mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye, hanyuma bifuza no kuzabambika ikamba rya kibyeyi ngiye gushingiza. Ikindi ndagira mbabwire ko mbakunda, ikindi ndagira mbamenyeshe ko ndumwe mu mitungo yabo nibazagire ngo ntagineye ubutunzi Kristo hari imitungo myinshi yampaye atanga mbashe kumva.
Nzagukimikira, komera. Nadine, ndakumva. Ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana, wasigaye wenyine, uri ikinege, nta muryango ufite.
Muri Jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakumbwira ntacyo bazi naho twatinda kandi ntabwo babizi. Ubwo rero imyashyikirijwe zabaga imbere ndabizi ko ndamubona nk'ushinja imana niyo izamfasha hamwe namwe. Murakoze.
Komera Nadine, tuzagufasha ibyo dushobora, kandi ndizera yuko papa wawe aho ari ahariho hose, haba muri Canada haba mu Faransa, azumva ayo marira yawe, amarira y'urukundo, akaza gusanga akumva ko yakubyaye kandi ko ukeneye umubyeyi nkawe.
Hanyuma muramutse mumenye namubwire ngo ni yambere nyine umumama avuka agahanira itungo ry'abisirayeli.
Ibyo aribyo byose azakumenya. Nta bantu babiri bitwa ba Venera bakoraga muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda mbere ya Jenoside bariho, hariho umwe, uwo nguwo tuzamubona. Nta bantu babiri bitwa Veneranda bakoraga muri ambasade y'u Bufaransa mbere ya Jenoside babagaho, uwo Veneranda nawe tuzamubona. Hari abanyarwanda benshi ku isi yose ndetse n'abarundi kandi baba biteguye guhoza abana nkawe bafite agahinda bazadufasha kugira ngo abo babyeyi tubagereho vuba hanyuma tugufashe kwishima uzabone n'akanya nk'uko bivuga ko kubambika ikamba ubahekere uhekere u Rwanda n'Imana Nadine ndagukomeza kwihanganisha komera
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki ntege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio ijwi y'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga muri uka umwana witwa Nigena Pugudie wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yari mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize agasaro kaburaga umubyeyi we wo yita se icyo gihe yari umuvugabutumwa muri kiliziya y'aba presbiteriani ubu ashobora kuba ari muri leta zunze ubumwe za Amerika dore inkuru ya Nigena uri Kigali mu karere ka Gasabo akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo arahera ku mpamvu ituma ashakisha papa we
n'agahinda kenshi bakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu
ako gahindwa gaterwa n'iki
no kuba ntarabona papa kandi ariho
ntabwo uramubona kandi ariho ni iki kikubuza kubona papa wawe
na njyewe ku giti cyane ntabwo namenya impamvu kuko abantu bafite aderese ziwe narazibatse banga kuzima ngira ikibazo ndavuga ntese ndahari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama aderese ze mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite bo nagerageje rero kwegera famiye yashatsemo ndagenda baka aderese zabo bazinyinye mbura ukundi kuntu mbigenza numvise rero ikiganiro cyanyu gasaro kaburaga nkomeza gushakisha mu gihe nateganyaga gushaka aderese zanyu neza telefone baba barayitwaye nongeye rero gushyikira kubona indi mikoko kongera gushaka amakonekisiyo abashakisha
wamenya se igihugu icyo ari cyo cyose papa wawe yaba arimo
igihugu arimo narabajije bambwira ko ari muri Amerika ariko igihe yagendeye nabashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara kuko mu ntambara yari Umurundi aza mu Rwanda ari umupasiteri ku Kibuye ngo mama yagiyeyo n'umukozi nyine wabo intambara ibaye rero barahunga muri Congo maze guhunga muri Congo umugore yari afite n'umwana barapfa agarutse mu Rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ari wo uwo nguwo bari kumwe na n'ubu ngubu
mama wawe yari umukozi wa pasiteri
ku Kibuye muri mu ba presbiteriyeni
muri eglise presbiteriyeni ku Kibuye uwo mupasiteri yitwaga nde
bamwitaga Maniriho Vena
uwo Nigena avuga ko ari papa we naramushakishije menya aho aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbona na telefone ye ndamuhamagara ariko ntiyayifata mpitamo kumwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp mbona ko yabubonye ariko ntiyabusubiza nahisemo kumwandikira ubwo butumwa murabusomerwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
Bwana Maniriho Vena ndizera neza ko ubutumwa bwaje gusangura amahoro nitwa Venuste Nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi ry'Amerika hamwe no kuvuga amakuru nkora ikiganiro cyitwa agasaro kaburaga cyumvikana ku isi yose tubifashijwemo n'ikoranabuhanga ni muri urwo rwego umwana w'umuhungu ubu ni umugabo uvuga ko ari uwawe yatwiyambaje yitwa Nigena Pourdieu nkoreje ikiganiro twagiranye cyatambutse kuri radiyo kimaze gutambuka yabwo abakunzi bacu bacyumvise baraduhamagara batubwira ko utuye muri Amerika muri leta ya Connecticut inshuti n'abavandimwe mwabanye mwaganiriye bakuzi neza mwabanye mu Rwanda mwabanye muri Zaire bamaze kumva ibyo Nigena Pourdieu avuga baduhaye nimero yawe batubwira bati ibyo umwana avuga bihuye n'ibyo dusanzwe tuzi Venaman iriho yatubwiye. Uwo niwe papa we rwose. Nkoherereje ubutumwa nzi neza ko ubona ukabwumva. Numara kumva ikiganiro uzampamagare tuganire twumvikane ku buryo twakoresha kugira ngo mbahuze. Ni ukuvuga ko ari umwana wawe. Ubu ni umugabo afite umugore ndetse n'umwana. Yampaye ifoto agira ati uzayimpere data amenye ko afite umwuzukuru. Ndayohereje. Kubyara ukuzukuruza ni amahirwe ababyeyi benshi bifuza. Mwoherereje ifoto ya Nigena kimwe n'iya mama we. Uzamwitegereze nusanga ari uwawe umuhe ibyo byishimo akeneye amenye se wamubyaye. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma. Mu gihe nari ntegereje kumaniriho Vena tuvugana, nashakiye no mu muryango we mu Rwanda, mvugana na Louise Nikuze. Ni murumuna w'umugore wa Vena Maniriho, atuye mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Karongi, umurenge wa Rubengera, akagari ka Bubazi, umudugudu wa Kabuga. N'umwarimu kazi mu kigo cy'amashuri cy'i Rubengera. Naramuhamagaye mukurikire neza ikiganiro, muramenya nibazi niyigenda cyangwa se nibatamuzi. Hello. Hello Louise.
Neza.
Amakuru yanyu Louise.
Neza.
Nitwa Venuste Nshimiyimana. Ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Nari ngutelefonye ngushakaho ubufasha. Hari umwana witwa Nigena Produye, twaravuganye ambwira yuko umuvandimwe wawe mukuru wawe yashakanye n'uwo yita se uri Yamaniriho Venande. Nagira ngo rero rwose ngusabe kumfasha niba wa yenda wampuza na mukuru wawe kugira ngo nabampuze na Venande tuganire mubaze niba kukuri ya mwana amuzi. Hari icyo wamfasha?
None se nabibwirwa n'iki kuri we? Genda bizu ubwo ngubwo koko.
Uyu yagenda agira ngo umpe nimero yenda mbe namuhamagara nzamubaze.
Ashinzwe igihe kingana iki uwo mwana ari kubwiye?
Uwo mwana yabimbwiye mu kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Ujya wumva Ijwi ry'Amerika?
Ntabwo ari kenshi kubera akazi nkora ntabwo kanyemerera cyangwa ngo numve amakuru be.
Birumvikana. Hashize ibyumweru bibiri abitubwiye, ubundi uyu mwana Maniriho uramuzi wowe?
Ntabwo muzi, njya mbyumva vuga.
Ujya wumva avuga yuko muramu wawe ari wese?
Ntabwo mbizi njye, ubwo se nabibwirwa n'ikirere Roma?
Oya ntabwo wabimenya, ariko wumva umwana agenda abivuga.
Njye ntabyo nzi, nta simbizi niba rese na karese, ntabwo mbizi karese.
None wampuza nawe wampa nimero ya muramu wawe nkaba namuhamagara nkamwibariza?
Hashize ibyumweru bibiri aribyo umwana abikubwiye?
Yego.
Ubwo nanjye biramfasha indi minsi yo kubitekerezaho. Murakoze.
Telefone ayivanyeho yihuta, adasezeye Nigena amaze imyaka 27 ashaka kumenya amakuru ya se, akavuga ko abayazi bayamwima. Nakomeje ubushakashatsi nahawe amakuru ko Maniriho Vena atuye koko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Connecticut. Birumvikana ko ari igihugu kinini. Namenye n'umujyi aherereyemo, atuye mu mujyi wa Niantic. Ubwo umwana we amenye aho aherereye, nawe akaba amenye ko umwana we amushaka, n'intera ikomeye.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika, iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga. Jocelyne Mukandayisenga utuye mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo, mu kagari ka Mubuga, mu mudugudu wa Mapfundo. Amaze imyaka 27 ashakisha nyina wabo Mukandekezi Yosefa, bakundaga kwita Mukasine, kari akazina ke kakabyiniriro. Yaje ku Ijwi ry'Amerika atangira atubwira icyatumye ashaka umwanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Icyatumye nza kugashaka, hari murumuna wa mama wabuze 94 witwa Mukandekezi Yosefa. Akaba yarabuze nyina atandukanye n'ababyeyi be, yagiye ahunga aba kwa mukuru w'i Kigali. Kwa mukuru we hari kwa Fontina Mukanagara. ahageze yahise ahava ajya gukorera amafaranga kundi muntu wari utuye mu Ruhengeri ariko yabaga i Kigali. Arangije jenoside ibaye nyine ahita ahunga ajyana n'uwo mugore bajya mu Ruhengeri. Ariko nta andi makuru ye twigeze twongera kumenya. Naho hari umuntu wigeze kutubwira yuko yigeze kumubona ahantu bita muri Congo, muri Mugunga, kunza ya Mugunga, ngahetse umwana aho ngaho i Mugunga.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Ntabwo ngize nsobanukirwa kuko nanjye ntabwo muzi ko namushaka ntamuzi, nuko gusa numvishe kwa mukecuru nibwo kwa mama we bavuga ngo hari umwana wabuze. Nkurikije ngiye numva amakuru nkumva ko nyine yagiye abura. Ntabwo njye muzi pe.
Ntabwo muzi? Ubwo se mupfanike?
Ni murumuna, ubwo ni mama wacu. Yagiye afite imyaka ngo 17, 16, 17 kuko ngo yari ari hafi gufata indangamuntu.
Uretse ayo makuru mwahawe n'umuntu wamubonye mu nkambi ya Mugunga, nta wundi muntu muri imyaka yose ishize wigeze abaha kanunu ke ngo ababwire ko hari ahandi yamurabutswe?
Nta yandi makuru pe. Ko bigeze no kwandikira bari abashakisha nyine abantu Croix Rouge bagiye kumushakayo ngo baramubura, barongera babagarura urupapuro baramubuze.
Igitekerezo cyo kongera kumushakisha cyabaje mu gite?
Nari nafunguye radiyo nyine numva hari ikiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika, nyita nifuza nyine kubavugisha. Nyine nakomeje gushakisha kuri Facebook ngo ndebe ko nababona, nyine bakandangira nyine ko natega amatwi radiyo ibintu nk'ibyo. Mbona nyine umuntu nyine ntibakora usimbizi gusa yambwiye ko ashobora kumpuza namwe.
Yosefa Mukandekezi niba akiriho aho ari hose, niba kumva muri kano kanya, Joseline Mukandayisenga ni iki wifuza kumubwira n'ayahe makuru mufitiye y'u Rwanda?
Namubwira agataha yuko tumukunda kandi tumukumbuye, ababyeyi baramushaka, mu Rwanda ni amahoro.
Joseline, ndizera yuko mama wanyu kumva kandi aho ari hose akaba ashobora kuba yumva Ijwi rya Amerika n'uwamumenya akaba yamumenyesha yuko mumukumbuye mumushaka. Nongere ngushimire umuhate n'urukundo, ngushimire n'icyizere ufitiye Ijwi rya Amerika ko yagufasha muri uwo mugambi mwiza ufite wo kubona Josepha Mukandekezi. Ugira amahoro.
Yego, murakoze namwe.
Mbere y'umwaka w'igihumbi 1994 bari batuye igitarama muri komini ya Mushubati muri siteri ya Mureherwa, yarerewe kwa nyirashenge witwa Nyirabajyambere Gatarina, mama we yitwa Nyiraburere Maria, papa we akitwa Ruhigira Yosefu. Abo bavukana ni mu Kagatare Yosefina, mu Kantagara Rufonsina, Nyirabaziga Sorina, Rugigana Jean Baptiste na Ndolimana Emmanuel. Ayo mazina yose nyatanze nizera ko Mukandekezi Yosefa bakundaga kwita Mukasine azayumva akayamenya. Ni hano dusoreje ikiganiro Agasaro ka Buraga twari twabateguriye kuri uyu munsi. Muri benshi muri nabanda b'impfubyi, niba hari akanunu muzi k'inkomoko yabo mujye mubabwira, bibafasha kwiyubaka. Abaduhamagaye muri mu Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukaduha amakuru yabo dushakisha. Mwese abatera inkunga ikiganiro Agasaro ka Buraga, muduha amakuru asa imitima. Mbashimiye urukundo, mbifurije amahoro. Mwari kumwe na Venuste, nshimiye Imana. Agasaro.